DJ KU kwenye Twitter na Instagram at DJ KU 255 na katika Facebook Mikono Hatari.
Yeah, it's your boy Kyle Burma. Ngwea, holla.
DJ KU, tupia mwanangu, tupia.
If I'm
Shaku alone, Kitani one on Lisa, what's wrong? I'm still here, baby, and I'm still strong. Kyle Weezy, let go.
It's like a beef, no man, why are you? You. When I focus on what that's true.
Yo, what up, Tanzania?
Yeah,
it's me again.
Kyle Weezy.
Okay, you know the name. Mukati, where's it from? Kali, Kali, why it keeps
you?
Don't talk about you, Joe's Jolly. I say, nice to meet you.
Okay.
Gangsta Carlos Diabale, Kalize Sizu. Director movie one, Swiss, your group of Pat 2. So go be into your things, I am more jolly.
Amen.
Pisco Chamber Squad, no name for Danger Vu. The shot is like a myaka, myaka, I'm walking your hood. But shot to squeeze these ideas, speeding, I still do for you. I turn it high, drinking, master, so Zango Kung Fu. In time, a cheesy one of that. Back on my day.
Hello, nigga.
It's like a beef, no man, why you could you?
Kubaba lipo ntoke la mzigo limpunguzia spido litoke ukanyoka so na kona kakiche changwa zamani sikwa limpunguke wani badengoma kuingia mtani vipi hauna TV ungekuwa na faida nami ungenyona kwa 3D huyo ngwea wa zamani asha RIP was busy ya nataka money to
T.I.D. so yeah
kama una dealer please usimtafute ngwea
right
skip. Nani, nani tembea. Cause mwisho siku waga business na business
yeah.
So wachana na hizo man. Let's do the business. Neka, neka.
It's like a beef na mangwaya yo could you. Unapagusa na patea that's true.
Mamua kwa peke yangu kuchapa kazi nisaidie ndugu mwanangu na mama mzazi machizi skizi anu ana snitchi tazeli alicheshi bora bandipe mwenyewe kama skabeshi sewe kupata sara kama kila tajiri ila kamwe sija wae kupata sara kiri nisijifunzi makosa na wasikose mara mbili siva mbili kwa kuposa cheki mlangu wa pili isa aifunguzi matatizo bali naongeza so skaribie meza kama uchangi unachomeza kuvaa suit na tie so kupendeza wenzako watajonga sana kwa shalala juu ya jeneza.
What's up, Tanzania?
Na sio lazima mnipo king, lakini mindo neko.
Chana hao no ride, no. Sagani baby ambalo alina tamsa maa. Chiknimi shika karatas on a hip paint, yeah. Kichwane mina mengi tu ya kuwa slain, yeah. Lamoyone akuna nacho feel azari ya pain, no. I wonder when will I see you again, yeah. Kosto kome ondoka life is not the same. Kana nyimbo nzuri kimba mina siya yung name.
That's right.
You know I only miss you when I'm breathing. Jason Derulo, baby, baby.
Forgive me, jua mimi nataka kuwa nawe, mwingine si mimi.
sisi level zao. Fake MCs sina time none. Taka mpinzani sisi size yao. Hustle zangu nyayo zangu recap it. Profit ndo asili za audio. Hata nkutana nao sina story now. Hi, love that size yao. Nacho waza nachotaka ni kumeki mkwanja kakiu na pii ni jachie ninavyotaka hata kama hupendi kwepo kati nazi sako simpangie kuspendi siku shana wafurai ila staring awawi kama bado tuko high basi hakuna uchawi rafiki wa kweli money and that's true ausio majani tuko juu ha yani but na shine you better go for yours while I go for mine holla
kila siku tuko juu
swagger zangu every day big beats dina hit kwa streets bila dre kumbuka lizaliwa mbea wana chamber waste zoo mbili ni bora zaidi ya moja na attack ndo danger boo wana just stand by mbako singi zini meji koki maisha sezi kwa chekea cause yangu siya joti miu mziku wana udai ndo mana wasichoki eke mimi badu nembwa kitani kwa karaoke wakacho mezo ba unani disco mtaa minafanya business tangu na quick kwa lama kwanza nkifika wana kumyo na buta kani kwa ba then kwa buta na toa sota busara kwa Zanzibar wa ujijui nilivo hasa mbaka leo kuwa ngwe so ngeongeza list.com and chat the web nenza pako na vyo tata misi jali kini nyeo wana beat njo geto dogo njate kuenda hello yo yeah. Flexing all day, nigga. I need to go suck a day. Holla.
I gotta keep on moving.
Like a teacher, life is full of hard times. I never thought I'd lose you. Got these memories of me and you and I together. Whenever I remember, pray that you asunder. To heaven there will never be pain or deep agenda. Be living you alive, cause you still living inside. All the memories I hide in my heart, you will survive.
Macho amefumba na mwili ndo umezizima. Twamomba maulana kulaze pema peponi amina. Taswira kwako ni giza, nuru hakuna. Oh God, twamuomba kwa mshe japo tuage tena. Chozi zito lanshuka nikikumbuka. Cause jana tulikuwa naye but now amesha tutoka. Moyo pona stuka na nafsi na choka. Hivi umetutoka mbele yako nyuma yetu. Tangulia tutakukuta. Sipati picha ndani ya kaburi peke yako. Bila zazi wako na rafiki zako. Ni wewe peke yako na malaika wako. Chungu kwa familia yako umetutoka upweke. Can I trust you that you're sure you're yeah. Down?
You're in another world. Read your mind. How can you be so far away? Lying by my side.
your boy called Burma. Where? Holla.
Jua lipo mashariki na habari kila kona, sijamini niche hona baada mtandaoni kusoma.
That's why
habari kijiweni kwa wana, mbele wewe nyuma mimi hipo siku tutaonana. Dunia tunapita, hakuna haliyefika, ujafa ujiombika kwa mani ngoya pumzika. Binadamu kiwa hai, story yako jakamilika. 28 menyo temezmika, South Africa, huh?
Tatizo upo mbali ya macho, upo mbali ya upeo. Na kinacho nyuma mwenzako, hauturudi leo.
Mola kulaza epe mapeponi. Mola kulaza epe mapeponi.
Napigiwa simu, napokea SMS za maswali kibao. Nasema sijui, mara naanza kulia. Blow umepotea, umeondoka kimya kimya, ungetuaga na flow. Please study before, ya kukatalo. Yanatoka machozi, ayapungui majonzi. Ni mapenzi mwenyezi, ulichofanya duniani kitadumu milele. Hapo limwenguni, R.I.P.
Anachopepo peponi kamanda. Kwa kuwa sisi sote njia moja, hatuna budi sisi kukombea.
Mona Lisa, listen, mara kwanza tunakono. Nikakolewa, nikamua kupropose faster. Sikuchelewa cause nearly fall in love. Sio kutamani, najivunia lo nimekuweka ndani. Japo naleta beef kwa mashara wa mtani. Vitisho vingi vya mapele shame flani. Sijali, namshukuru Mola liye juu. Kwangu weni zaidi ya dreams come true. Kila tunapotembea pamoja kama pair, majina yetu mwisho wote leo nashana wea. Tunashine, uko fine, napendo na new design. My valentines, and I'm so glad you're mine.
Baby, you're mine. Baby, you're mine.
Talk with me, is it over? All the promises you made about two of us. Having that family, your shoulder to lean on when you have nobody. Put a ring on your finger like Beyonce said it. Ready to make you my wife. What else that you want, girl? Me all you mean life. I love you, I'm never gonna cheat on you. I promise to my heart, never lie to you. Ready to die for you. Even though that you shine, nobody's better than you. Nataka ku protect kama King Kong. Mapigo yangu moyo ndo yako ringtone. Kama yani, come on, help me sing this song.
Yeah. Kabala na Chili Beans.
Yeah, nice to see you.
Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich
Gwen. Yeah, I see you, baby. Joke mass. Yeah,
toka Kenya mambaga isi zuni wana
shimbo.
Spidi mia shibrini kwenye kona. Toka Kenya mambaga isi zuni wana
shimbo.
Spidi mia shibrini kwenye kona. Toka Kenya mambaga isi zuni wana
shimbo.
Spidi mia shibrini kwenye kona. Toka Kenya mambaga isi zuni wana
shimbo.
Spidi mia shibrini kwenye kona.
Yeah, where the Albert aka Ngwea. And it's a simple man.
Simple man.
So toast so blaza man.
Yeah.
This is teaser hip hop. So be show na na bofanya show kazi yangu ni kuflow zishangaye sipo pana na mesedi show ulize wa mabitos kujipodoa wani so mwishu atakata view na stage ni karesi atakuja kuiga ata sala lady JD na zimiona madi mwingi japo watu pendi labda kisa ato pigi show na live bandi hip hop ni so gita ni DJ na tuna rock away na nina speed kama wiper moto kama lighter aka piper ni to titan na jiona nona tozi la mini bongi la msela sema nyenyota ya start na of course in a hello nataka jifanya gangsta uki mtoto kishua nothing here ya mta yeah you wanna zingua tunakamua ile ile mia shirini babake
kwenye kona pige mkande
nyendo manake cha msingi ni kumake modo piga dili yote sio lazima uwe kuflow
Oh, no, so I'm come to catch you off, cause I'll condone you, need to
go. Toka kenyama mbaga isi isu uniwana.
Shimbo.
Spiri mia shibrini kwenye kona.
Shimbo.
Toka kenyama mbaga isi isu uniwana.
Shimbo.
Spiri mia shibrini kwenye kona.
Shimbo.
Toka kenyama mbaga isi isu uniwana.
Shimbo.
Spiri mia shibrini kwenye kona. Toka kenyama mbaga isi isu uniwana.
Shimbo.
Spiri mia shibrini kwenye kona.
Shimbo. My cowboy, yeah. Now you're singing the Dodoma.
Anavyojitingisha jeans ni malivyo shona, yes Singida
Dodoma.
Yeah, mtoto amenona na anavyotetemesha zada to transformer, yes Singida
Dodoma.
Man, wish ungemwona anavyojitingisha jeans ni malivyo shona, yes Singida
Dodoma.
Yeah, mtoto amenona na anavyotetemesha zada to transformer.
Kwa jina ni Irene, uyo bonge la queen, mtoto wa kushine kwenye cover ya magazine. Age yake ni kama 20, no 19,
yes.
You can tell from the pretty face. Anapiga kibantu toto bala, jinsi livyo jaja, anavyo nganga, ana ranga pekee na anajua kuvaa. Maswali mengi najiuliza juu ya huyu mama, kama wape mepata hili bonge la smile.
She got it from my mama,
yeah, like juvenile. Ila mina dato na hizo two big teens, vipi naweza kwenye ndani ya hiyo G-string. Chini ya hiyo bra na hiyo tight blue jeans, takupa hata vumba nipangishe please. Sitolipa kodi ya mwaka, walikodi ya maisha, nadhani ushanifahamu ninachomaanisha. Nataka kukuwowa, yeah, you uko juu baby boo. Unavyotoka me raw raw juu, ila zaidi unavyowalk wando balazu.
Ayo Singida
Dodoma,
man wish ungemwona anavyojitingisha jeans ni malivyo shona. Ayo Singida
Dodoma,
yeah, mtoto amenona na anavyotetemesha zada to transform. Ayo Singida
Dodoma,
man wish ungemwona anavyojitingisha jeans ni malivyo shona. Ayo
Singida
Dodoma, yeah, mtoto amenona na anavyotetemesha zada.
Yeah, 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 it's your boy Kyle Burma. Where? Holla.
DJ KU kwenye Twitter na Instagram at DJ KU 255 na katika Facebook mikono hatari.
DJ KU kupia mwanangu, kupia.
Achana na this, I'll give you all my money,
all my money, yeah.
Mimi mami na wewe, mama na wewe, we meant to be together. Na mimi ma bila wewe, mama bila wewe, I'm missing to weather. I'll give you all my money,
yeah.
I'll give you all my money,
yeah.
I'll give you all my money, yeah.
I'll
give you all my money,
yeah. Yeah, we can never party. Come to my room. One kiss alone make me hot. Boom boom. Me na pendum na vyo. Bada bing, bada boom. Dr. Dre, LL. Zoom, zoom, zoom. Ah, Dina kunye candlelight. Niches a flani, come a peel of fight. Yeah, come closer, let me hold you tight. Keep his keys on, go my flani, cause the Barry White. Took a make some sweet love. Like all night, corner me, my spot the top. Alright. Muda wote kujisikia uko lonely. You know my number's right, just call me.
Unipe kiss, achana na this. When you want me, still 9 in the morning. Ukini miss, minataku kiss, achana na this. I'll give you all my money,
all my money, yeah.
Mimi mami na wewe, mama na wewe, we need to be together. Mimi ma bila wewe, mama bila wewe, I'm missing to weather. I'll give you all my money, yeah, yeah. I give you all my money, yeah. I give you all my money, yeah. I give you all my money, yeah. Yeah, 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 ye
when great to my escort. To go and find a people to be like your passport. Me go and mingi bado haina acta airport. Daddy amigo dini madini kwa export. Bila wazawa kufaidika. Jomana wa Zanzibar amechoka kutanga na nyika. Big up Mandela leo sound say Afrika. Walo tangu ya kupata uhuru bado na kuigika. Bidhaa zizo expire kutubambika. Melis na zidizama wengi deni tunazika. Wenye hali duni ndio tunawathirika. Wa ma big sound is face shoulder uwakika. Falia machozi ya damu baka ya tofumba hali. Na togelea wenyewe na watu wajali. Leta mgomo baridi ujue serikali. Then muulize ulimboko muhimu wa madaktari. Let's go.
Bado nalia tuna Tanzania yangu. Kweli malini mingi wale wachache wenzangu. Mina lia na masikini wenzangu. Mi baba musiki ya kilio changu. Shuhada tunasafa. Siki ya kilio changu. Shuhada tunasafa. Mina lia la.
Rajins and leave your star. Ni zaidi ya Robert De Niro. Nini top in da. Najulikana dunia nzima. Na kila kona wanataja langu jina. Sutu watu wazima hadi watoto. Majina mengi aka moto, aka umeme, aka miwaya, aka ngoma nzito sio na dawa. Aya, lakini sina ubaya na sibagui. Nchi za Afrika, nchi za Ulaya, ni wengi tumshaondoa duniani. Ni wengi bado na watesa vitandani. Ache dadi kubwa ambao wapo safarini. Sijali mtoto akishua au na poa Swahili. Simshajua nachozungumzia nini.
Kimwe, kimwe, kimwe.
Ya, aka mimi. Natesa sana na po kuingia mwilina nina guni. Kwa suende wote baba yao mimi, amini. Nunjo kubwa la madui na leo na kuje kwako sizuge kama unijui.
Mshali this kwenye radio. Lakini bado ni mo, ni mo. Mshali paka kwenye video. Lakini bado ni mo, ni mo. Madama mingi ananishindwa mimi. Bado ni mo, ni mo. Ina imani tamaliza tu. Lakini bado ni mo, ni mo.
Chutu kiazi ya uzuri tu. She got it man. Tabia shima ndiyo du. She got it man. Baka kwa my sister do, yeah. Na baki tu kusema uu, she got it man. Tukianzi ya uzuri tu, she got it man. Tabia shima ndiyo du, she got it man. Baka kwa my sister do, yeah. Na baki tu kusema uu, she got it man. Mara kwanza mina mwona, isti zu Dodoma. Kapranga jihis kama mtu mwenye homa. Kutuwa salam tu, jiblake ni noma. Sauti yake tungaji his name epona. Def yake shingo, mwendo maringo. Lindy for rap, niambia yuko single. Siyo siri mtoto uya meumbika. Na kama akipita, meda watu kumibas. Na nekatiao lazima tababaika. Hata wawidi wivu tumewashika. Kisa, wangwendo mefika. Na mina apa, kamwe sinto mwacha. Nina imani ya tanizari ya mapacha. Na hata kama bachimba ya kiwatasa. Najua sitoweza kumwacha. Na yote ni sababu tu. She got it man. Tukianzi ya uzuri tu. She got it man. Tabia shima ndiyo du. She got it man. Baka kwa my sister du. Na baki tu kusema u. She got it man. Tukianzi ya uzuri tu. She got it man. Tabia shima ndiyo du. She got it man. Baka kwa my sister du. Na baki tu kusema u. She got it man.
My music, I miss you brother.
Car with the TXD with Brand to Z.
Albert Manguer, Albert Manguer. Rest in peace, rest in peace. Albert Manguer, Albert Manguer. Rest in peace, rest in peace.
Remember we on Dar es Salaam. Na kona zote wana kufam. Before we gon' die together. Making music together. See you're the king of the freestyle. Tanzania gotta feel you vibe. Ooh, 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 ooh. Right about the tunalia kawize. Unyamani siku wizi how timbe. Right about the tunalia kawize. Albert Mangwea. Your mind is sick of easy healthy, yeah. Woo, 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 woo. Mm-hmm. Yeah, man. Woo, woo, woo. Nelly, I say records.
It's your boy Carl Burma. Where?
Rest in peace, Albert Mangwe. Albert Mangwe. Rest in peace. Rest in peace.
Marafiki tumebaki na mzigo mkubwa. Let us feel it. Kiukweli mioyo yetu imeshtuka. Ndo kama vile ndo namna hii unyume ulipofika. Vilibaki vilio, 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 yo, 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 yo. Vilio, yo, hey. Vilio, hey. Hey.
Yeah. Fire. Sisi tutakukumbuka daima na milele. Milele na milele. Nyuma kati kote mbele. Kazi yetu tumejitolea. Maisha mziki tu tulitokea. Tunahangaika, tunajiunga kama pair. Chidi Ben, CID, yo, what's up, where? Yeah.
Ah.
Naona kama bado uko hapa. Tunakunywa, kula na kuwasha. Spidi ile ile 120 kwenye kona nipo mie. Leo hii safari why unachie. Hatujui wapi tunakwenda. Hatujui nani anasubiri. Hatujui adhabu gani itatukabili. Mina kubea. Machozi yanatoka kwa ndani. Nina uhakika haupo tena duniani. Nina uhakika haupo tena nami. Nina uhakika haupo tena nami. Itabaki historia. Tambua kama life kushindana. Na usha pigana ukashinda. Victoria Rashid.
Albert Mangwea. Albert Mangwea. Rest in peace. Rest in peace. Albert Mangwea. Albert Mangwea. Rest in peace. Rest in peace.
I let the KLM. Then to the KLM. Kisha ka 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 kisha. Highs at the KLM, then to make it come on CNN. Kesha, 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 come on CNN. Kesha, 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 Kesha.
Bust the location to a cold Sameka. Wapi lipo bata, wapi looking and leweka. Na pisa mingi mbaka na tamani jiteka. Deng watu wako king. Stone ka Jamaica ni mamodo madodo wako grown. I'm against it. Divas and hustlers, paper chasers. Nane za pigia ngoma kali kahi. Me. Nane za gonga beatin zito kahi. He. Yeah, you know that ni bongo records crew. Na Q East is who to call you. I'll see ski. Screaming his records. Ziko Harvey, Blitz, Nana, Bobby, man.
You gotta love it,
Leon,
man.
Leoni mwendo gambi tu na malavi javi. Na rumbo kali matata ka fly. Tunapata zitu couple of rounds then. Yeah, we out of the town.
Come on, go for the majors at the ATM. Then to go highs at the KLM. Then from the Kesha, come on. Kesha, 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 come on CNN. Kesha, Kesha, come on me cool for them. It dies at the ATM. Then to go highs at the KLM. Then from the Kesha, come on CNN. Kesha, 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 come on CNN. Kesha, Kesha,
Kesha, my cowboy. Na Isizuyo. Na Chimba Squad. Bottom styles. Kama Kawa Raycoats.
Mwambio kali kama wewe ni sela. Jena ni msela, usie na hela. Mwambio kali kama wewe ni kata. Jena toka mta, jena toka pa. Usindaganye kama wewe wakishua. Noma kijua, ata kuzingua. Mwambio kali kama wewe masikini. Mwache ya chini, mwache ya chini.
Ilikuwa ni one day, a beautiful Sunday. Niku zangu mito ya mbezi, yeah. Natoka zangu skani kublaze. Na wana kipige story. Gafla kwa mbali ndio na mwona huyo shori. Tuli data midaki da G-Solo, yeah. Na ine cut work juu ya Black Manolo, yeah. Alikuwa na bits zake kawa wili, yeah. Mmoja half cast na kika uyo pini. Walipofika karibu nkatoa hai. Hakujibu ila alismile. Nika his ku paralyze. Alivyo mbiko yu mrembo. Kama niko paradise na yendo ma angel, yeah. Ana wasi flani bonge la Black Beauty, uh-huh. Mguwa bia uspime yuguri, yeah. Moyo wangu kanambia mara sema nae. Mara chena nae. Ha ha ma.
Mwambio kweli kama wewe ni msela. Jena ni msela, usie na hela. Mwambio kweli kama wewe ni kata. Jena toka mta, jena toka pa. Usindakanye kama wewe wakishua. Na wakijua, ata kuzikuma. Mwambio kweli kama wewe masikini.
Fish kwa madu na machizu wa Isizu. Daudi Mavure pamoja na KUU.
Ha. Yeah. But I. Yo. Peace, kwa maduna, my cheese, what is this zoo? They'll be my vura, pa more than I care you, you. Say what my do, what?
Madem wangu wote mimi na wazmia Nipe namba zenu wote ntawapia Sijali kabila bali zenu tabia Na uzuri wenu ndo vinavyo nivutia Madem wangu wote mimi na wazmia Nipe namba zenu wote ntawapia Sijali kabila bali zenu tabia Na uzuri wenu ndo vinavyo nivutia
Na madem wenge kila ina Hali moja kichina na achana na kinatina Nina fina vijine dina Wapo wenge di wengine ni masata majina Kuna Sabrina Dini mwangu wa kikuria Tatizo na asili sana Na kile siku dundana kupigiana Hivyo mapenzi yetu na vyo kwenda Na soka de mwangu wa kichago Amendo shule Bomba funjanja ila na chonikera Atule skwele wana siku sipo kwa na hela Sesinta ni anita Dini mwangu wa kinyaturu mkorofi kakijita Na mfipa Mbali ya uzuri wake na mapenzi na yonipa Na benda jinsi na vojua kupika Dini mwangu wa kitanga na mbenda na juo sana mapenzi Ref ndio kigezo kwa dini mwangu Kinya mwezi Wapo wengi na kwali na mali wote kwe na wa ends to Kwani wote na wapenda sana Kama na vyo zipenda makumbush na Kenya
Madem wangu wote mimi na wazmia Nipe namba zenu wote ntawapia Sijali kabila bali zenu tabia Na uzuri wenu ndo vinavyo nivutia Madem wangu wote mimi na wazmia Nipe namba zenu wote ntawapia Sijali kabila bali zenu tabia Na uzuri wenu ndo vinavyo
nivutia Chamba Squire, Bongo Breaker, yeah, come on.
Kama weekend jo tayari shafika, watu viwanjani wana mimika. Tufurai kwa pamoja kakifu, na kwa fura turushe mikono juu. Kama weekend jo tayari shafika, watu viwanjani wana mimika. Tufurai kwa pamoja kakifu, na kwa fura turushe mikono juu.
Kukoto tapo kwenda, sika leo ni ya peke. Jono nae mpenda Wote leo tushereke Maunavyo upenda Penzi leo upendeze Chezo tavyo uweza Chunga tusiteleze Ene kichi to the hedge to the e to the tina to the t Do we hum nigeto Tenge g weka hedge kwenye e weka tina kuyo t Weka hum nigeto Wasela kwa madu Wote rusha mikono juu Isha seme ni huu Wakati huu, what a two for a hey Kama weekend jota yari shafika Wazuvi wanjani wana mimika Tufurai kwa pamoja kakifu Na kwa fura turushe mikono juu Kama weekend jota yari shafika Wazuvi wanjani wana mimika Tufurai kwa pamoja kakifu Na kwa fura turushe mikono juu
Kila mwishu wa weekend F.A. Hala, Nyamu Ayo jili
na woman in the heart
Kama ni dem sikiliza
Excuse me
Kama una swali uliza
Uliza me
Ata kama sijamaliza Sikiliza Kama ni dem sikiliza
Excuse me
Kama una swali uliza
Uliza me
Ata kama sijamaliza
Sikiliza Yo, nye madem nye sikizeni kwa makini Mimi vikwa nini mnakuwa mjamini Yee Najwa nyeni mnanguze ya sisi Mwanome kwa demi kama mfupa kwa fisi Sina ni ya kubadili madili siyo Na chafinga nye kushikuwa maskio Sema tu wa mjumwe mwene la leo Ntambia tu ila iwe zilienu Mi mwenye na nakla kila wiki Aina mana wanafata tu mziki Mkiwa chachi wanaona hapa lipi Hata nwe na hela vipi na lundu na marafiki Vijijini asili miatisini maskini Zare yao ni pombe na nyingi yeah. Sasa mbakalini mtekuwa mnenyanya sika na kuzala ulika Awe nye merizika Wole wa mna haki wala msite bahati Iwe unadhani wanangu mintali ya nanani Sema tu wengi wenu ni vicheche Japo sio moto kuna sio goma cheche
Kama ni dem sikiliza
Excuse me
Kama una swali uliza
Uliza me
Hata kama sijamaliza Sikiliza Kama ni dem sikiliza
Excuse me
Kama una swali uliza
Uliza me
Hata kama sijamaliza
Hakuna noma bongo record tuna shine Ayo ni we kwenye line Hakuna noma chamba squad tuna shine Ayo ni peak kwenye line Hakuna noma bongo record tuna shine Ayo ni we
kwenye line. Hakuna noma iti zutu na shine.
Green, green, kila sana po yasi. Sina vengia kwa fujo mbaka napata wazi. Green, green, na zina toka kila sem. Nyingine za machizi na nyingine za manen. Hey, hey, kila sana po yasi. Sina vengia kwa fujo mbaka napata wazi. Green, green, na zina toka kila sem. Nyingine za machizi na nyingine za manen. Hey, hey, hey.
Na kutuwa wasi mkwenye chari. Na kutuwa message zisizo na idari. Bado nyingine zinengia mfululizo. Na toka za
chakati kuna studio ya keina bafuni singe kuna bali jacuzzi spring kila chumba tunacheck to movie bungo recorder mwendo DSTV bingola TV na deke DVD bonge la mziki linatwanga tu CD na hakuna feni full time ni AC na hilo ni la dom tu achera da home Kenya wana chemba tunapoka
tunalo watching kwa maju tunalo watching
played at high volume, preferably in a residential area.
Performs in bed where she moves, keeps dwelling in my head.
I love the way and the things you do. I can't get you out of my head.
I love the way that she performs in bed where she moves, keeps dwelling in my head.
I bring down all your katika too.
Speed 120, hey my man, deep fresh. Please pour more Henny, thank God it's Friday. And I'm in the mood, I got my pockets full of dough. Feels so good, I'm East Africa's finest. Like TIDs everywhere that I go. I'm strictly VIP at the back of the club. Find me and my crew with hot chicks all around. What a rendezvous, we getting bottle after bottle as I lick my stickies. An ex-girlfriend and she's ready for a freaky. Damn, she's so beautiful. How'd you call her at home and it's beautiful? Look where she shake and bend and touch her toes. The sex body trying to figure when she's off her clothes. Baby, you do your thing, I'm riding the car. And on my mind in the bed, and here we are now.
I love the way that she performs in bed. Where she moves, keeps dwelling in my head.
I love the way and the things you do. I can't get you out of my head.
Tunaandawa na kopi sawa.
Hata wakipest babas hawawezi humziki watapagawa.
Tukichange wanapata wana hate twalabata. Sisi change twakamata na mapenzi kwa yabata.
Wana to feel that is out, yeah.
Even their mamas too.
Yeah, hata wana kitani wana salute.
Yapo kitabu kinabana.
Yeah, kaza good.
Wajinga kila siku wanaongea ongea uzushi.
Ah, chana nao kuna bomba bolo shoot.
Usijari bado niko bali nao hawanikuti. Hawajui tulipotoka wanatusikia tu kwa radio. Hit bada hit yapo tunalikia studio.
Tena kwenye beat kama hili la pancho lai chini wanga waka huu wala le macho.
Naonaje kama likianzia kwa TV.
We hamibi, watakuwa hili hili.
Hatuwezi jali vile, watu wanongea mara street. Babas, babas, mara wea mwea.
Kutipa chumbava mei tuwa kuwa kutisea. Kama wale sauce and each mice, hands in the air.
Black Master,
hey, hey.
Cowbama,
hey, hey.
Level the stars here,
hey, hey.
The Miss B, no king with R&B.
Hey, yo, names, game, fame, hours. Where documents na babas.
Yo, chamber squad West is zoo. Tuko juu na daily we go hard.
Hey yo, leta cash to mezani. Tuna check kama deal fresh. Nila kwetu we get to the
show
money.
Show zetu untouchable. Dimu zi collabo ka promoter. Huna hitu, huna hadi ya kuhala bro.
Wanachofanya leo nilifanya long time. Niko bele muda ngwe.
Wanajua bana.
Mindo Shytown president. Wao kweli kweli shine kwangu evidence downtown Katapeli.
I say unawachoma kweli. Hapa nyo nasikio uko chuo wanaombea tofeli. Heli bada degree masters.
Ni kazi after mwenye sikia tani nikinafata.
Kume zaidi ya bakora kama daki kwa chapa.
Kwa pakata?
Yeah, with a doctor.
Kama tafeda na warimbo kama kesi.
Kuna mana feza kesi.
Ah, fresh.
Kwa lindo babas wa babas.
No, wa mamas wa mamas. Japo wana dramas, dramas.
Wapi dawa when the farmers holler.
Chimba squad we go harder.
Hatuwezi jali vile, watu wanongea mara street. Babas, babas, mara mwea mwea.
Kutipa chumbava mei tuwa kuwa kutisea. Kama wale sauce and each mice, hands in the air.
Black Master,
hey, hey.
Cow Bama,
hey, hey.
Now for the stars here,
hey, hey.
Na mesilino kiwa
out. Ring ring, napigiwa simu tone. Niko zangu kapadona na machizi tunachoma. Nasogea pembeni, leze kuipokea. Kumbe kwea, yes, ebwana inakuwa aje mtu mzima.
Shhh.
kimya kimya Njombezi kwa kina mima, kuna bonge la pati mazela, kimya kimya mashuri wamedondoka toka state. Kavipi usiage mtu wechomoka.
Okay, haina noma, siage mtu nachomoka. Ngoja kwanza nende home nika change. Nipe dakika 20 mwendo taxi. Niambie mko pande gani, vipi nyasi tutachoma.
Jeshimjo we tutachoma kimya kimya, we msomeshe kapachino kwenye kona, akupe kitu charusha. Mina chacha dodomo sisaa kutoka bling to overcome any soma.
Shhh, Jeshim tayari nimeona. Shhh, wapi mudum, kesto kweli nimeamini, kweli ni pata. Grasi zote wani bila mlio, cheers.
Mima kanistua amesha andadina, kavipi tunzetu jutu kabonye. Kisha ndio kwenye summit tukamoke kia ina pembeni taikuni ali yani Charlotte na Tina.
Kama unataka kucheza basi cheza
kime kime,
kama kupiga mitungi basi piga
kime kime,
kuna demo memzimia bomb fate
kime kime,
ini pata kime kime, kila kitu kime kime. Tarati cheza
kime kime,
mono na rip cheza
kime kime,
kama kinywaji kimesha basi giza
kime kime,
kila kitu kime kime, ini pata kime kime.
Yo, Nico Boat Club, non-alcoholic, kila pumbi kitu gun, I'm just a Roman Catholic. Bartender, please nip a triple gin and tonic. Then Nick pata kitu ya chronic. Deck must have tore a bungalow pipe. Ile 2-in-1, Bob Marley style. Yeah, mtu mzima nkawa highly high. Na mchebe mtoto mkali bila chembe ni shy. Nikaanza kumpa flows kama adi ya mtu nile. Kila dini nalo tupa, mtoto na smile. Na kwenye flow, ananyonga tuzadi ya python. Jinzi mlege flano na weza kuyona song. Nikashkua video kwa ma camera phone. Nukunke wish kama nange ni weka kwa ringtone. Yeah, yuko hot kaka Obama's rhymes. Opini ya summertime, dene Dalai Salaam. Holla.
Na macho kilegeza emu dansi ruka kaugop kuteleza emu nyukawonesho na voweza emu kunyu avuta vitu juu ya meza emu shike ni kupe good love emu hacha na lahawa wa uza sura sogea karibu Babylon ejidai you're so high, you're so fly kisu mie ni piburudani hake nani mami mine takanza mene chumbani pisu mbona ipo kwa jirani hake nani amani na ujai tele dani wekubali mini wako ilizalili medondoka kwako kama kamali ya michezo midako wote ni makosa figi ni mizima kwako.
Mswaki kisha naenda kubefu kweka mwili safi na rudi ghetto na fungua kabati na chukua pamba bling bling kwa chati na t-shirt black na jeans ya khaki na shini na simple white t-shirt and Nike kisha mzee na jipulizi ya marashi na nukia safi niko na machizo chemba sikuwa na daki tunapiga sim rich coast wako wapi tunakutana mita ya chaga bite ya supi tunapata zetu supa chapati na mitungi ya kupotezea wakati kitaka fegi meza nkuna paki iwe spota nesema wembasi ya potakura ramba kama nye utasema basi tunakamua mbake lemida ya lunchi tunagizo gali mkubwa na samaki makamuzi ya nendele ya mbaka nighti watu nengi ya grebia kwanza kupata nyasi tunarudi kila moja na jisachi nikasigianu mfuko nikilicho baki kujicheki mina kama laki nikawambia machizi kinachopata mikasi
mitungi blanti nikasi kama ukitaka kupenjari nasi basi kutoni mwako na we uwe sati mitungi blanti nikasi kama ukitaka kupenjari nasi basi kutoni mwako na we uwe sati.
Shorty, it's your birthday.
that it?
Na si lazima tuende beach call bay. So issue mama, leo neze buka tuka chill to guitar. Na sheme jizo wakio mene TMK. Njo wone vile sit na hass every day. Njo kitani ni waxi na jani. Hapa kila moja pembeni yuko na mami. And I'm the only one who's lonely. Kama QG, so please jo homie. Yani full cook of miss. Jo only bambi ni kukiss.
Nimesema njo, hey sister, sister. Nikutambulishe kiumeni. Nimesema njo, nikutambulishe kwa no.
Kwa na hela swa kili so nipe dili mbili kilo alfajiri then usinipe zari ya wiki mbili supo nyono juye nshatamba nshasafiri yae niko mele mina saka mahela nipendili mpendili masela nipendili minkamate mahela na cheke tabata tunza vichocho roni usishangate kishindia komoni tunapenda sana mawama champagne lakini vile tuna tuna mahela tunatamani mami sese kumwaga ni mapiza mabaga na mazaga mazaga ile ndo vine tuna tuna mahela.
KU kwenye
Twitter na Instagram @DJKU255 na katika Facebook
Mikono Hatari.